Ni waku Baba Kim ha. Nililelewa nikijua kujapishi yeti meni weza takana kidogo neza tantu moin meni weza time niskipa mil nikikanjaz likwa ni heavy days asaina mefuko yangu heavy daily na heavy heavyweight mine example power normal lala ntoga set ni head but unajua kila mtu anakulia yake play pretense leta fanyo joge nani real na nani fake offense basa ya do obvious enda kupa smile fetch fitching naonyesha watoto mtani nani guiji picha speech so itabidi mtege maskioka vitimbi kitchen speedy kauna kitu koki jomko tupu lambu inabora nikoka kitu tanzamer kanfanya dhambi walida ni anagesa walijimesti uliwachia nyuma na karenya kimia na pesa sakanya pesa ndo ninunuwa nyumba na karenya sitoi tensa pita na fence vile miwaga na kujana lenya walinifunga kukejo taka ni tensa niko grau kuwa ekaga bench
wezu kataka ngori na mbogi yangu zi jusi wa rest kama mbogi ya mapolisi kwangu ni moshi siku mzima yondo polisi jukani madenge manze ni kombaka na mbogi b
si nilisha waambia wawezani wale nilisha waambia wawezani mi nilisha waambia wawezani utabishana jena meditation ya mtuako majani mi nilisha waambia wawezani wale nilisha waambia wawezani si nilisha waambia wawezani utabishana jena meditation ya mtuako majani
click click niko choche drip drip big tune zama buta classic mi niko blessed vile na chip mashafli cheki niko fresh polo na mambati backing nimezoza cheki na bugatti rapping mi ndio bazu nyuma siezi baki hunting yenye mito kata wezi pasi babylon mi wa mada nataki na baki chop let a bomb wateji wa melandi na wanado kanato liza zero na mbogi na meza mob mi ndio don nisha konga cheki na washaki bomb hini dos wezi run wezi shika puta ban mini boss siezi force vile natoka na gun yeah. Hini job siezi lose hapa wezi sani my G
wezu kataka ngori na mbogi yangu zi jusi wa rest kama mbogi ya mapolisi kwangu ni moshi siku mzima yondo polisi jukani madenge manze ni kombaka na mbogi B
si nilisha waambia wawezani wale nilisha waambia wawezani mi nilisha waambia wawezani utabishana jena meditation ya mtuako majani mi nilisha waambia wawezani wale nilisha waambia wawezani si nilisha waambia wawezani utabishana jena meditation ya mtuako majani
ati wanauliza form ni gani labda kwanza nitafo hipi tipaki julikani nywele kichwani kinaja bingi na fuck wa kisani cheza ndogo huzuni kwako wonyo kechora hani mtani inambugia bazi tumeja mizani mezani tumeja koko imetapa misi dhani kani kazi kanji kwanza nakasivwa misi fanyi jumidi tateleza kani biashara za nyani yani nikiwa busy miwa busy like a biz biz pigo tingi lukileto bani na kani ngwai mui choma hata bilo bani na kani noma kama smoker miwa switch kama Daniel na kiluko klipa kiche ki YouTuber trip my group you was free but they won't die for keeps the full way crook never shook more
yeah deep.
Full page books but the hook morning
wezu kataka ngori na mbogi yangu zi jusi wa rest kama mbogi ya mapolisi kwangu ni moshi siku mzima yondo polisi jukani madenge manze ni kombaka na mbogi B
si nilisha waambia wawezani wale nilisha waambia wawezani mi nilisha waambia wawezani utabishana jena meditation ya mtuako majani mi nilisha waambia wawezani wale nilisha waambia wawezani si nilisha waambia wawezani utabishana jena meditation ya mtuako majani.